fedde rewɓe lullirde kafu e miijo ɓeeɗo kay ɗiɗo jukumuji sidaw e iwmo ɓeydan tan tampere ɓiɓɓe leydi ndi. Teɗɗan madame Boulimatou Sow gadɗo noddago fewde fedde lefuleɗe ɗe ƴewtade anniyaji ɓamaɗi ɗi.
Min
mbawa fi jaɓande ɗiɗo jukumuji ɗi e hakkillo aman cattuɗi sanne fewde ɓiɓɓe leydi ndi. Bittellaji gudruɗi tampini fa sanne, ɓuri fof rewɓe e sukaɓe. So ɓiɓɓe leydi hani hebde torra banggal anniya ɓo ɓami fedde lefuleɗe ɗe, ni miilo wiɗi ɗum wona fi hunde moƴƴunde. Laamu koɓe transition ɓe ne hani huncande hoore kaltidal hakkunde leyɗe. Yalla hakkikaɓe anda ko wawata gollede nafooduɗo leydi Mali ndi. Guɓe ciinuɓe talkuru kawral ngal holliti wiide ɗiɗo dabareji ɗi yo nimse noon. Eɓi guɓal sima oɗo kabaru na jaɓa jaati hoyfinde ndiɗo leydi tampidi banggal tiyalaji kewɗi. Keɗɗana Mohammed El Mawlud Ramadan keƴaɗo haala sima. Eɗum metti sanne tekade leyɗe kerodirɗe yotto fa oɗon min dulla wiide ɗum ɗiɗo jukumuji sidaw ɗi gana fe dabareji ɗiɗo tiyalaji ɗi hewtilin Mali ndi aɗa woni tiyalaji goɗɗi rafdenagu cellal e ko nandi muɗum. Ɓiɓɓe leydi ndi tampinte sanne oɗo kabaru o ne darda laamu koɓeɓe kañe yimɓe sidawɓe huncande hoore kaltidal e dow nafaka goto foof. So banggal malinkoɓe gonɓe caggal ɓe arriɓe fedde mabɓe waɗi noddago dental ɓiɓɓe leydi ndi. Ewi Mohamed Lamine Ban secrétaire général neɗo fedde ho conseil de malin l'extérieur yoni ko pelle ɗe foof tamodira juuɗe. Jukumuji ɗi kay ɓamama, jonkay ko heddi yo denten miijade. Ko guoɓa muɗum yo huncande hoore kaltidal fewde golɗiɓe amen sidewo e iwmo famminiɓe kasidina ƴewtagol anniyaji ɗi ɓamiɗi. Enen e mabɓe ɗum denten moƴƴinde heeƴo landinal wuteji gattono hakkille wurfagol e sifa laamu nden e kañedun laɓɓinde kabaru o. Michel wiide fewde ɗiɗo anniyaji ɗi ɓami fedde lefuleɗe ɗe gouvernement o waɗi noddago dental gouvernement o waɗi noddago kawrtal manggal ñande aljumare 10 e 4 janvier.